hazabaho umunsi w'urubanza ukomeye uteye ubwoba abatuye isi mwihane kuko bizaba bidasanzwe kuri uwo munsi w'amateka asoza isi mwirinde mutagwa mu bishuko mukore ibyuma bashaka kuko ingororano zaba zatsinda urubanza bose ari ubugingo buhoraho hita mu ruhanduza burimo kuko igihe cyo cyarangiye hita muneza mugenzi wanjye uzabe mubaza mubona ubwo azagaruka uzabwirwa uti mugaragu mwiza injira mu munezero wateguriwe kuko wakoze neza maze uzibere mu mahoro atagira impinduka